Zed latest music to come.
Atika kula niggas boys Zanzi ni katimela alongside
Isemi yake mboy Alexander Kinan MK Jim Kengeni niggas boys
Nina Fana As boy as Bizo Deleza wina
Zanzi ni katimela ngemuni ukule Pina valikani waka univele kanivona Muyu boy kambe wapila Boy, come here, pila. Bami kiti echo na mwe kamela seze. Bizazi ni kati melange muni upule. Inavari kaniwa kabe ni mwanga ni wana. Akimu boy, come here, pila. Bami kiti echo na mwe kamela seze. Echi mwali nyandi, come here, pila. Bami kiti echo na mwe kamela seze.
Zazi lukati mela valikani valu na muno lukula Mwiboe kambe wapila famikiti echwa na kambe la sease Nekusina sene spala marina kozale inge asapila Lakache kukele atimela mulika nalu na luka kula pela Kapa kufita kwa vibala bala kono lunwela nga inge nisapila Waiswala mwateka kuyema wa upula mwiboe kele atimela Mulika ni luka kula pela upumule kakozo mule na nala pela Muyu boys irupula, atika kula niggas boys
Zazi ni katimela, nguni upule
Ani katimela
Navali kanivaka, univele kanivona Muyu boy, kambe wapila Dami kiti echo na mwae kambe la sese Azi boy, kambe wapila Bami kiti echo na mwae kambe la sese Zazi ni katimela, ngemuni upule Ni mwanga ni wana Akimu boy Kambe wapila Bami kiti echo na mwae kambe la sese Echi mwali nyandi Kambe wapila Bami kiti echo na mwae kambe la sese
Fasile lupila kalona ni mina umaswe mwavuvona Hanikashwa pilu kikumina ni valu sika vahau Mukaipuza mali pilu za mina pina gona kalavo Mina vava mate ni mona ziva mukava ni savo Kukula mone luvinela machwala mone lunwela Basali mone lushembela vava mukuno putelela Ungatakeva ni tuaela vava mukuni latelela Yeee As a boy as Bizo As
a bee
Muni upule Ikele nisia
Muyu boy Kambe wapila Dami kiti echo na mwae kambe la sese As a boy Kambe wapila Bami kiti echo na mwae kambe la sese Bizazi ni kati melange muni upule Minavali kaniwa kabe ni mwanga nivona Akimu boy, kambe wapila Bami kiti echo na mwae kambe la sese Echi mwali nyandi, kambe wapila Bami kiti echo na mwae kambe la sese
Fari fast solution ingle follow follow barikani muri ka guru gama ni tapelo mafu sa banga neki la mari toro barikani moyo na usai yo follow amugani gona na love za to fa fast mina musira muni upula fari fast upula muyu boy ma mpanda muno runwela pula muna zori kuno lunelela yuri kunani barikani vaniti kuri out mera ini ni mu luti baba mvaze kisa stup skolot vai kutwa olo tavoni aiki la kwa mikiti leli fast ya lina muna tirusa shwa luna ni kolu salati sana Isemi yake mboy Alexander Kinan Kazangana, kiruna kwano
Minavali kanivaka, univele kanivona Muyu boy, kambe wapila Dami kiti echo na mwae kambe la sese Azi boy, kambe wapila Bami kiti echo na mwae kambe la sese Bizazi ni kati melange muni upule Ni mwanga ni wana Akimu boy Kambe wapila Bami kiti echo na mwae kambe la sese Echi mwali nyandi Kambe wapila Bami
VHSmusic.com.